UJobe 11 verse 1. Wayesethatha uSofari waseNahama wathi verse 2.
Awayuphendula amazwi amaningi kangaka na? Umuntu wephoshoposho angathethelelwa na?
Verse 3. Ukugavuza kwakho kuthulisa abantu na? Nalapho uqoloda akakho ngakuhlaza na? Verse 4. Ngokuba uthi ukufundisa kwami kulungile, ngimhlophe emehlweni akho. Verse 5. Sengathi uNkulunkulu angakhuluma kuvulele indebe zakhe. Verse 6.
Akwazise izimfihlakalo zokuhlakanipha, ngokuba ukuqonda kwakhe kuningi-ningi, uze wazi ukuthi uNkulunkulu ukuba kube kuhle kuwe, wenza ukuba ikhohlakale ingxenye yecala lakho. Verse 7. Ungathola imfihlakalo kaNkulunkulu na? Ungamfumana uSomandla kuze kube sekupheleleni kwakhe na?
Verse 8. Kuphakeme njengezulu, ungenzani na? Kujulile, kunendawo yabafileyo, ungazini na? Verse 9. Isilinganiso sakho side kunomhlaba, sibanzi kunolwandle. Verse 10. Uma edlula avalele, abizele kwahluleni ngubani ongakhalima na? Verse 11. Ngokuba uyabaza abantu ababi, lapho ebona ukona akayikunaka na? Verse 12. Umuntu oyizwe uyakuba nengqondo nxa ithole le mbongolo lasendle lizalwa libe ngumuntu. Verse 13. Uma ulungisa inhliziyo yakho, welulele izandla zakho kuye. Verse 14. Uma uthethisela kude ukona okusesandleni sakho, ungahlalisi ububi ematendini akho. Verse 15. Khona uyakuphakamisa ubuso bakho ungenamahloni, uqine ungesabi. Verse 16. Ngokuba uyakukhohlwa ukuhlupheka kwakho, ukukhumbule kunjengamanzi adlulileyo. Verse 17. Ukuphila kwakho kuyakusa kunemini, noma kuhla kuyakuba njengokusa nje. Verse 18. Uyakuba nokwethemba, ngokuba ithemba likhona, uyakuphendla ulale ngokulondeka. Verse 19. Uyakulala ungethuswa muntu, abaningi bayakuzincengela kuwe. Verse 20. Kepha amehla ababi ayakufiphala, abayikuba nandawo yokuphephela, ithemba labo liyakuba ngokuphuma komphefumulo.